Yeah. Trumpeta Belly. Rock Media. Bado najikaza nifikie mie. Bado najikaza nifikie mie. Nipe nguvu zako nifikie mie. Nipe uwezo wako baba. Every loss tutabeba hadi lini? Maadui nao wanataka nini? Hizi shairi mi bado ntazikariri, cause ninajua ukiwa nami hauwezi nieka chini. Njia zako zote straight. Hizi kombo kombo zote niondole. Cause wanataka tupotee. Say to die, mashaka mengi njiani, hawataki tuyavuke. Mitego mingi duniani, wanataka tuanguke. Tupe fimbo kama Musa, tupige maji tuvuke. Wanataka tupote. Say to die, mashaka mengi njiani, hawataki tuyavuke. Mitego mingi duniani, wanataka tuanguke. Tupe fimbo kama Musa, tupige maji tuvuke. Yeah. Bado najikaza nifikie mie. Bado najikaza nifikie mie. Nipe nguvu zako nifikie mie. Nipe uwezo wako baba. Dreams zetu zote valid kaza nyongo. Hawawezi kutuuma nvibogoyo. Ndio tusonge mbele tuacheni uchoyo. Iyo ni njia kombo kombo. Kanikandanda ndugu yangu apige chobo. Ukilemewa dada yangu nakupa moyo. Tujikazeni zote tufikie malengo. Tuacheni njia kombo kombo. Hey, wazo wanataka tupote. See to die, mashaka mengi njiani, hawataki tuyavuke. Mitego mingi duniani, wanataka tuanguke. Tupe fimbo kama Musa, pike maji tuvuke. Wanataka tupote. See to die, mashaka mengi njiani, hawataki tuyavuke. Mitego mingi duniani, wanataka tuanguke. Tupe fimbo kama Musa, pike maji tuvuke. Yeah. Bado najikaza nifikie mie. Bado najikaza nifikie mie. Nipe nguvu zako nifikie mie. Nipe uwezo wako baba. Heavy loads tutabeba hadi lini? Maadui nao wanataka nini? Hizi shairi mi bado ntazikariri, cause ninajua ukiwa nami hauwezi nieka chini. Njia zako zote straight. Hizi kombo kombo zote niondole.